kakati kamishina tuwale nsonga hezo njabiyo buwaru kare muminisi yulondo te Daniel Chabayi nziye ya chikiride mtesesa mkulu wa ministro yivivulamu na raugira watuwa ibaduri ye mkono baka kase ngaba gula ufairu wa musango ku polisi ye mkono bano nyeze kubasawa wabaru pedua nga tebakola kuduwa lilo choka ngaba kizi kukujo kone milimo na ukukano kurongo sabaru wade kuduwa lilo ya government.
Is it in order for a private doctor who is not an employee of government to operate patients in Mukono General Hospital Theatre while they are paid huge amounts? Dr. Chiwulite omusawo takola mutwalire kitali ku musawo ate najja n'alongooseza mu hospital kati gulawo geno five polisi etuyambe kuwe ansi ekyo kiragiro tubeebaza kubanga mwamaze okulonda kati ebyobufuzi twabuvuddemu omanyi akaseera k'ebyobufuzi kaleeta abantu okukyamuukirira ne boogera ne batalinaako wiino n'omubuuza omusawo eyakusabye ssente erinnya lye yaani bwe tugenda naawe mu ddwaliro osobola omunsongeramu nti egundi olumu kisoboka olumu abagamba nange bangambye loza dokita weekawempa abannyonnyodde n'ono dokita yalifaalinga omulwadde asobodde okuttanya naye nga mwatambuza dde obutambi omukyala tebaamulongoosa n'omwana nga amusiridde mu oba towasoma bya busawo kano kukanda bulebulabusi oba towasoma bya busawo ebyobusawo byogereko katono